waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com/somali.
waxaa lagu magacaabaa qoraalka tacliinta sare oo ah inaad u qortid qoraalada jaamacadda arday ku nool maraykanka iyo u k oo lacag ku siiyey. jaamacadaha adduunka oo dhan ayaa hadda samaynaya shuruuc lagu mamnuucayo websaydyo loogu magac daray warshadaha qoraalada jaamacadaha oo arday degan maraykanka iyo u k ay online ku bixiyaan lacago si loogu qoro qoraalada jaamacadaha ee loo yaqaano eseyga. waxayna u badan tahay in qoraaladaas online-ka laga gato ay qaataan ama qoraan dad ku nool dalka Kenya. waxaana beddelnay magaca dadka aanu la hadalnay si loo qariyo haybtooda.
I'm David. I'm 23 year old. I do bachelor.
Magacaygu waa David, waxaan ahay 23 jir. waxaan jaamacadda ka dhigtaa oo bartaa Bachelor of Arts oo aan ku barto maadooyinka cilmiga bulshada iyo cilmi nafsiga. David wuxuu dhiganayaa sanadka u dambeeyey jaamacadda Nairobi ee dalka Kenya. si lamida sida saaxiibadiis ay sameeyaanna wuxuu qoraa waraaqaha jaamacadaha ee eseyga la yiraahdo. laakiin qoraalada David ma aha kuwa isaga ay jaamacaddu ka rabtay. labadii sano ee u dambeeyey wuxuu qarashka jaamacadda isaga bixinayay lacago uu ka helo qoraalada uu u sameeyo dad uusan xataa aqoon oo adduunka oo dhan ku kala sugan. inta badan ardada aan wax u qoro waxay kala joogaan Maraykanka iyo u k. waxaan qoray qoraalo jaamacadeed ama imtixaano ku dhowaad 365 ah. wuxuu sameeyaa waxaa loo yaqaan qoraalada tacliinta sare, laakiin haddii si saxa loo dhaho waa khiyaamayn. si lamida saaxiibadiis badan wuxuu sheegay in haddii uusan haysan lahayn shaqadan uusan awoodeenba inuu iska bixiyo qarashaadka waxbarashadiisa ee jaamacadda.
Yes, actually, my parents are unable to sustain my staying in school and...
ha, runtii waalidkay ma awoodin inaan iskuulka sii joogo oon wax barto, sababtoo ah caruur badan ayaa ila dhalatay. marka waxaan ka fekeray sidaan isaga bixin lahaa anigu qarashaadkayga, sidoo kalena aan u caawin lahaa ciddayda. wuxuu sheegay in lacag ku filan oo xataa beer uu ku kiraystay shaqaalena ku qortay si uu dalagyo ugu abuuro uu samaystay, taasoo ah maalgelin mustaqbalka uu ka faa'iidi doono. wax dhib ahna uma uu arko sida dakhligani uu ku soo galo.
maya,
ma aaminsanay anigu inaan wax gafa ama qalad sameeyey. anigu waxaan aaminsanahay inaan shaqaynayo oo ay shaqo tahay oo lacag si sharciya aan ku helayo. haa, waxaanu nahay dad wax soo saara. Kennedy oo mar macalin ahaan jiray hadda 5 sano waxa uu ka shaqaynayaa khiyaanadan qoraalada. waxaa isaga hoos yimaada oo u sii shaqeeya koox dhan oo u qabata dhammaan dalabyada badan ee uga imanaya websaytka qoraalada tacliinta sare oo arday ajaaniiba ay codsadaan in loo sameeyo. inta badan websaydyadu waxay ku yaalaan Maraykanka iyo Yurubta bari oo iyagu goosta qayb ka mida qarashka. laakiin Kennedy, inkastoo qaar laga goosta lacagaha, haddana lacag fiican ayuu sameeyaa.
How much I used to earn as a teacher back then, it was solid compared to what I earn right now.
And do you ever
imisa ayaan qaadan jiray markaan macalinka ahaa? hadda lacag badan ayaan qaataa. wariye ayaa su'aalay, ma ka fikirtay xaqiiqda ah inaad waraaqihii jaamacadda u qorayso dad lacag badan haysta oo marka ay qalin jebiyaan shaqooyin fiican helaya sidaasna ku qaadanaya lacago aadan weliga adigu ku riyoon karin? Kennedy ayaa ku jawaabay, haa, laakiin waa inaad garato anigu kuwaas tartan kulama jiro. waxaan tartan kula jiraa waa faqriga iyo saboolnimada iyo sidaan uga bixi lahaa. inkastoo ay isku dayeen macallimiinta sida Dottoressa Gladys Mora Nichio ay isku dayeen inay joojiyaan.
Of course I hate it. Personally, I don't believe in cheating. I tell my students.
Ha, dabcan. Aad baan u nacabahay waxa ay sameynayaan. Shaqsiyan, anigu ma aaminsanayn khiyaanada noocan oo kale. Ardaydeena waxaan u sheegaa, ma aha wax akhlaaq ku dhisan, wax saxana ma aha. Laakiin iyaga waxay u tahay qaab ay ku noolaadaan oo ay ku badbaadaan. Runtiina, qaarkood waa shaqada kaliya ee ay sameyn karaan si ay iyaga iyo qoyskoodu u noolaadaan. Laakiin waxa ay dareensan tahay in mas-uuliyadda ugu weyn ee arrintani ay saaran tahay dalalka ardadoodu ay yihiin dadka macaamiisha ee qoraalada loo sameynayo. Laakiin dalalka qaarkood ee dhanka kale ee adduunka ayaa hadda tallaabooyin ka qaadaya. Sanadkii la soo dhaafay, Australia waxa ay mamnuucday adeegyada gadida qoraalada jaamacadda. Shuruuc kuwaasi la midana waxaa hadda ka fiirsanaya England sida waxtar ay u noqon karaan joojinta la isku dayo in ganacsigan lagu joojiyo, ganacsigan sida sahalka adduunka oo dhan xadadkiisa laysugu mariyo.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha S B S toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo S B S Radio App. Booqo sbs.com.au/somali.
Lowe's knows how to help make your home holiday ready for less. Get Select Style Selections vinyl flooring for just $1.99 per square foot and have it installed before the festivities begin. Our team can help you every step of the way. See a Lowe's Red Vest associate or visit lowes.com/holidayinstall to get started. Lowe's, we help, you save. Basic install only. Date restrictions apply. Subject to availability. Install by independent contractor. See associate for details. Contiguous U.S. only.